magaalada ciirkaabe ee gobolka Sanaag ayaa lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen gudoomiyaasha labada gobol Sanaag iyo gobolka Heelan ee Puntland. Kulanka ayaa looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa amniga iyo ka hortagga xaalufinta deegaanka. Gudoomiyaha gobolka Sanaag Saciid Axmed Jaamac iyo gudoomiyaha gobolka Heelan Maxamed Faarax Axmed ayaa si wadajir uga hadlay kulanka.
Oo aanu arrimo badan ku lafagurayno gudoomiyaha gobolka Sanaag Mudane Badmaax, gudoomiyaha degmada Laasoray Mudane Cabdikariin, gudoomiyaha degmada Buraan Mudane Ismaaciil, xubnaha golaha isuduwayaasha gobolka, gudoomiyaha ururka haweenka, taliyaha qaybta degmooyinka kale, xubno ka jooga xildhibaano, waxaanu ku falanqeynaynay danta guud ee Puntland, gaar ahaan labada gobol ee Sanaag iyo Heelan oo ay ka jiraan duruufo gaar ah oo muhiim ahaa u baahan wadatashi iyo iskaashi. Taasoo macnaheedu yahay: kow, amniga guud oo dalka; labo, wixii oboseed ku ah dowladnimada Puntland oo meel looga soo dejeysado; saddex, in deegaanka oo ay ka mamnuuc tahay arrimaha xaalufinta ah, hadday tahay ugaarta, hadday tahay dhirta dhuxul la gubo, hadday tahay caws la gooyo, waxyaalaha muxarimka ka ah gobollada tan, in ciddii kasta oo waxaa isku dayda tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. Arrimaha siyaasadda oo loo baahan yahay xilliga kan oo kale in ilgaara lagu hayo, lagana duulo wax kasta oo keeni kara falal amdaro, wax kasta oo keeni kara khalkhalgelin amni, wax kasta oo keeni kara in bulshada lagu hogakiciyo ama raayo kale lagu afuufo in aanu meel uga soo wada jeedno, taasoo dalka dhiirigelin u ah, taasoo aanu u baahannahay inaanu xilli kasta joogtayno inaanu iska kaashanno waxyaalaha gaarka ah ciday khusaysay iyo dowladnimadana lagu taabageliyo. Waxaa kale oo meesha aanu xooga saaray ama diiradda xooga u saaray horumarinta cashuuraha, in la kiciyo cashuuraha caasimada, in la kiciyo cashuuraha kastamada, in kasta meelaha kastamada u baahan kastama hore la dhigo, si loo helo iskutashi sidii dowladda Puntland ku baaqday, in xooga la saaro in dalka dakhli laga soo saaro.
Kulanka ayaa kaalin ka qaadan doona sidii wax looga qaban lahaa amniga iyo xaluufinta deegaanka ee ka jira gobolka Sanaag.